Kulo magorha namadelanguzi anqanelwe ulwazi kwaba bathanda ukufunda ngenkcubeko yamandulo. Eli lithuba lokuba bafunde ngezinto ezixabiso lazo lingenambaliso ezazisenziwa ngabantu, bafunde izinto ezintsha ngehlabathi esiphila kulo. Ikhona indawo enjengaleyo, ukhona lo mthombo wako konke, inkonzo yolondolozo lwenkcukacha ezibalulekileyo nerekhodi yeNtshona Koloni. Wakuba uzile uza kubhaqa izinto neenkcukacha ngembali yeKapa, ukusuka kwiiloko zenkampani ukuya kwiplani, imephu nemibhalo engqangi yeenkulungwane zangaphambili ebandakanya imilibo yamakhaya kunye neerekhodi zemitshato. Yimbali yakho yiza kuzibonela eRoland Street eKapa. Urhulumente weNtshona Koloni, ubambiswano ngamandla.